This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri mikro netsiye ne karekezi hano I Washington mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika. Uyu munsi turaganira kwishyira hamwe ridasanzwe nishyira hamwe AMI Association Modeste et Innocent ishyira hamwe rifite ibikorwa bigamije guteza imbere ubuntu. Twatumiye umwe mu bayobozi bakuru yo shyira hamwe ndagira ngo musabe muri uyu mwanya mwabanza kutwibwira neza.
Urakoze cyane Etienne, ubundi nitwa Bizimana Jean Baptiste, abandi muhuzabikorwa wa Association Modeste Innocent, mu mpine ikaba ari AMI nk'uko wari umaze kubivuga.
Ndagushimiye cyane kandi ndagusuhuje Bwana Jean Baptiste Bizimana, muraho cyane.
Muraho murakomeye.
Mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye kandi bamwe mu bakurikira Radio Ijwi rya Amerika umunsi ku wundi, ngira ngo badufashe uyu munsi kuganira na Bwana Bizimana.
Murakoze cyane Bwana Karekezi, nitwa Twarimana ndi Bwami, nkaba ndi Kigali, ndagushuje kandi.
Ndagusuhuje cyane nawe ndi Bwami Bikorimana, urakomeye.
Turaho nta mahoro rwose, turakomeye, turashima Imana.
Undi witabiriye ikiganiro cyacu uyu munsi.
Nitwa Ngoga Ruijori, aba ndi umunyarwanda nanjye. Abana ni kwa nukutu chani. Ndese nga wa dino mune shuri.
Urakomeye cyane.
Turakomeye Bwana Karekezi.
Twa tumiye kandi.
Murakoze nitwa Munyesha Karamberi. Abaniga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye agashami k'ubuhinzi. Murakoze.
Urakoze nawe cyane Munyesha Karamberi. Mwatwandikiye kandi muri benshi mwifuza ko mwagira uruhare muri iki kiganiro cy'uyu munsi, ariko mwese abo tubasha kugeraho, abo telefone zitwemerera turavugana, mugume ku matelefone yanyu mwihangane. Bwana Jean Baptiste Bizimana, nagira ngo gato nk'uko natangiye mbivuga kugira ngo tuganire, mwibwira abatwumva, mwadusobanurira gato irishyira hamwe AMI Association Modeste et Innocent ni izina ridasanzwe, muri make ryashinzwe rite, risobanuye iki?
Yego, Association Modeste Innocent ni ishyirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'2000, rishingwa n'uwitwa Lorien Ntezimana, aryitirira inshuti ze magara bari barafatanyije mu guharanira amahoro, mu gutoza icyo bitaga inzira y'amahoro, cyane cyane mu bihe bya 1990 ubwo intambara yo kwibohoza cyangwa kubohora igihugu yari itangiye. Yarabibitiriye rero kuko bakoranye urugendo, ariko bagenda mu by'ukuri atabishaka, yanga kuba mucika. Muti byagenze uwitwa Innocent n'uwitwa Modeste bakoranaga. Modeste ari umupadiri, hanyuma Innocent ari umurayika, ariko ukunda ibya kiliziya.
Niko ngusabe wabanza kuduha amazina yabo yose n'abanyarwanda ukayongeraho niba hari.
Padiri Modeste yitwaga Modeste Mungwarareba, hanyuma Innocent akitwa ry'Ikinyarwanda rya Samusoni. Abo rero bakoranaga n'uwitwa Lorien Ntezimana mu biro bya Kiliziya Gatolika Diyosezi ya Butare, byari bishinzwe icyo bitaga gukangurira Abanyarwanda cyangwa se imbaga inzira y'Imana. Bakaba barahoraga batekereza ku cyatuma Abanyarwanda bimakaza amahoro, ubumwe, bagashyira imbere icyo bapfana aho kwimakaza ikibatanye. Aho ni cyane cyane mu myaka ya 1990, Innocent yaje kwicwa muri Jenoside, Padiri Modeste nawe arokoka ku buryo bukomeye, ariko aza kwitaba Imana muri 1999, hanyuma mu 2000 nibwo Laurian yashinze ishyirahamwe, araririkira kugira ngo rikomeze ibitekerezo byabo byo kubanyisha Abanyarwanda, hanyuma amishingwa gutyo ihabwa ubutumwa bwo kubungabunga ubuntu mu Banyarwanda, hagamijwe kubaka amahoro arambye cyane cyane nyuma y'igihe bikomeye bya Jenoside.
Yereka duse nk'abacumbikira ngo gatoya buriya mpijambo abashyitwa tumiye uyu munsi barimo Bikorimana ndi Bwami. Ikibazo ufitiye Jean Baptiste Bizimana ni ikihe?
Murakoze cyane Karekezi. Mbere na mbere ndabanza gushimira abo bagabo uruhare bagezemo kugira ngo bashinge asosiyasiyo. Rwose bakoze igikorwa cyiza, nta muntu n'umwe utabibashimira. Bagize igitekerezo cyiza cyane kandi twiteguye kubatera inkunga mu buryo bushoboka bwose. Gusa ahangaha nkaba mfite ikibazo kimwe wenda ndiza kumundira mbonye mwanya ndaza kubaza n'ikindi nagira ngo bansobanurire ese iyi association igamije iki mu banyarwanda muri rusange igamije iki ko numva hari izindi association benda guhuza bo baba bagamije iki
yego Jean Baptiste
n'ubukuri association kimwe n'izindi ari mwavuga igamije gutanga umuganda mu kubaka amahoro arambye mu Rwanda ariko binyujijwe noneho mu kintu cy'umwihariko twebwe twita kubungabunga ubuntu mu bantu nitwa ubuntu ni iki ubuntu muri ami iyo n'uburyo kuko ibintu bishobora kuryoha n'umuntu ashobora kuryoha akaryohera abo babana akagira ibitekerezo bizima biteza imbere igihugu akagira roho nzima akabanira neza abandi akagira umutima muzima ibyo nibyo turimo tugerageza kurema mu banyarwanda ko abanyarwanda baryoha mu mubiri mu mutima mu bwenge na roho kugira ngo babashe kuba abanyamahoro koko babashe kubana mu mahoro bateze n'imbere igihugu cyabo nta muntu n'umwe usigaye inyuma ibi ni intego dufite mu by'ukuri niyo gutuma abanyarwanda baryoha barangiza kuryoha bagatanga nicyo tubyita bagatanga bagira uruhare mu kubaka ubukungu bagira uruhare mu kunoza imibanire bagira uruhare mu guhanga bise bizima byubaka igihugu bagira uruhare mu gutuma u Rwanda rutengamara rukabera abanyarwanda ndetse n'isi yose niyo ntego yacu
hanyuma ndibwami ibyo bisobanuro urumva bikunyuze ku buryo bwumvikana neza
ndashaka kugira ngo mubwire ko rwose gahunda bafite ni nziza birumvikana ariko nanone nkibaza nti ese hano iwacu mu Rwanda duteye komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge tukagira komisiyo y'uburenganzira bwa muntu tukagira yewe hari n'indi gahunda yaje ubu ngubu ihuriro gahunda ya Ndi Umunyarwanda none nkabashaka kubaza nti ese izo gahunda zose maze kumubwira ndumva harimo itandukanye n'iyi asosiyasiyo ese baba barasinze asosiyasiyo ari ukugira ngo bashishikariza iki abanyarwanda
Jean Baptiste
mu by'ukuri kubaka amahoro ntabwo ari umurimo wa leta gusa si umurimo wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge gusa si umurimo wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu si umurimo w'inzego za leta gusa ni umurimo wa buri munyarwanda ni umurimo w'imiryango itari iya leta ni umurimo wa leta n'inzego za leta aravuga rero ati hari habuze iki ntacyari cyabuze ahubwo ni ugutanga umuganda nk'uko ndetse na gahunda zibidukangurira izo komisiyo arimo avuga nka komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge iratuzi cyane turanakorana yewe zitwoherereza n'abantu bashaka kwigira iwacu ku buryo rero icyo dukora ntabwo ari uko hari icyo tubona kibura ahubwo ni ukuzana umusanzu wacu nk'abanyarwanda bifuza koko yuko aho turi harushaho kurangwa n'ituze gahunda za leta politiki za leta z'ubumwe n'ubwiyunge zo kubanyisha abanyarwanda kandi tukagira uruhare mu kubishyira mu bikorwa hari nayo mpamvu ibyo dukora byose tubifatanya kuko tuzi yuko ari gahunda zisobanutse kandi tukumva neza ko dutanga umuganda atari igihombo kuko ni ibuye rigeretse ku rindi
turagushimiye cyane
rero ukavuga utese mukorera mu Rwanda kuko ubu ntabwo dukorera mu Rwanda hose kugeza ubu cyane cyane ibikorwa biri mu ntara y'amajyepfo cyane cyane mu karere ka Huye muri Nyaruguru ndetse na gice cya Gisagara ariko tukagira n'ibindi bikorwa nk'ibiganiro dukisha ku maradiyo twibwira yuko bigera ku banyarwanda benshi n'iby'umugambi ari uko twakwira mu Rwanda byanaba byiza tukagera n'ahandi hose hashoboka
turagushimiye Jean Baptiste hanyuma Ngoga Louis Georges ikibazo cyawe
ndabanza gusinyira kubera tuzafata kubaka amahoro arambye mu Rwanda hanyuma ikibazo nagira ngo mbaze ese ibyo mukora mutsinyuma mugakora mutareba nimba bigerwaho ndetse biriya nimba se bigerwaho arafatira igipimo cyaba yenda kigerwaho kukijyana kandi kabazo gatoya namubazaga ese baterwa inkunga nande wenda ntibyaba wenda hari nk'abantu babikoramo bandi yaba ari nk'abakunzi bahindutse abakora no muri iryo shyirahamwe bityo wenda bakaba badashobora kwitangira muri ibyo bikorwa by'ishyirahamwe
muri make uragira uti intego mwiyemeje mwazigezeho ku kihe gipimo ukoresheje ijanisha Jean Baptiste
yego cyane arakoze Ngoga kubaza ibyo bibazo mpereye ku kibazo wenda cya mbere cy'abaterankunga ubundi iyi miryango itari iya leta cyane cyane yo mu bihugu bitifatije harimo n'icyacu itarabasha kwigira cyane igirwa n'indi miryango bihuje intego y'ahandi. Ku ruhande rwa Mirere dufite imiryango cyane cyane ishingiye kuri Kiliziya, yaba Kiliziya Gatolika cyangwa se na Kiliziya y'Abaprotestanti ariko b'Abanyaburayi, bagamije nk'ibyo tugamije, badutera inkunga mu bikorwa byo kubanisha abantu mu mahoro, ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge, ibikorwa by'ikinamitima, ibikorwa by'ikinamiryango. Imiryango y'Abanyaburayi niyo idutera inkunga, harimo iyitwa za Migororo ndumva atari intanga, harimo indi miryango inyuranye y'Abanyaburayi nk'iyitwa Broderick Bellen, iyo n'indi, iyo ni cyangwa Femme pour le Monde. Iyo ni imiryango izwi ikorera mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi yose, iduteza inkunga kugira ngo tubashe gutanga umuganda wacu mu kubaka amahoro arambye mu isi. Hanyuma akagira kwite mugera ku ntego. Ku ntego tuyigeraho ariko sindi buvuge ijanisha, kuko uyu murimo dukora wo kubaka amahoro, wo kubanisha abantu, ni umurimo usaba guhozaho. Ntabwo ari nk'uko ushobora kubaka iteme cyangwa ukubaka umuhanda bikarangira ukaba ugureba ijana ku ijana. Icyo ubona ni ibimenyetso by'uko ibyo ukora bibyara imbuto. Kuko nk'ubu ngubu twebwe icyo twari tugamije cya mbere ni gukemura ibibazo byatandukanyije Abanyarwanda bishingiye ku mateka mabi arimo na Jenoside. Icyo tubona ni iki rero? Ni uko kugeza uno munsi dufite amashyirahamwe anyuranye yavutse ahuje abo nakwita ko bari bahanganye, bari bafitanye ibibazo cyane cyane abacitse ku icumu rya Jenoside ndetse n'abakoze Jenoside bakirega bakemera ibyaha. Uyu munsi bari kumwe mu mashyirahamwe aho bahingirana, aho bagabirana amatungo magufi n'amaremare, aho basakirana, aho bafatanya umunsi ku munsi mu gukemura ibibazo bya buri munsi by'imibereho itari myiza. Ugasanga baraganira bagafata ingamba nshya zijyanye no kunoza umubano, cyane cyane gukemura ikibazo cyo kwishyurana imitungo ya Jenoside. Ukabona baricara mu gacaca bakabikora. Icyo ni cyo twe tubona tukavuga tuti bya bikorwa dukora biragera ku ntego. Ariko si ushobora kuvuga ngo ni 50% ni 80%. Ikigaragara ni uko hari byiza bigaragara ko abantu bagenda barenga icyabatanije batimika icyo bapanda.
Yereka duhe n'amagambo, duhe n'amagambo Jean Baptiste. Hanyuma tubonye undi mushyitsi mu kanya nawe wananagereje gutelefona bikanga, watwibwira neza n'aho uri?
Nitwa Ntibuguzwe Maferi, nkaba yemerereye mu gihugu cya Uganda. Mu buzima busanzwe ndi umuganga.
Ukomere cyane ugiyeho twatangiye ariko urihangana gato mu kanya, na urabona umwanya wo kubaza ikibazo cyawe.
Association Modeste Innocent, njyewe nari nsanzwe nyizi kera nkiba mu Rwanda, najyaga nkurikira ibiganiro byayo kuri Radio Salus, aho bageraga ikiganiro saa moya za mu gitondo ku cyumweru. Ntabwo nigeze nyikurikirana cyane kuko igihe cyaciyemo nyine nzinaha, ariko nkaba nifuzaga kubaza Jean Baptiste, iyo urebye Association Modeste Innocent hari ahantu igomba kuba igeze kandi hashimishije kandi yateje imbere Abanyarwanda. So Association Modeste Innocent nkaba nifuza ko urwo rwego yagezeho dukunze kubona no mu bindi bihugu duturanye, aba hirya hano muri Congo, mu bindi bihugu duturanye ubona hari abandi bantu basize iheruheru n'intambara, harimo abagore bafashe ku ngufu, harimo abamugaye, ibibazo byinshi byose by'umuzi. Kandi iyo association akaba aricyo kintu yari ikunze kwibandaho mu Rwanda ku ngaruka twe twarahuye na Jenoside. Nkaba nshaka kubaza ese haba hari urwego baba baragezeho ku buryo bashobora gufasha no ku bandi banyamahanga bagifite ibibazo nk'ibyo ngibyo, cyangwa ibikorwa byabo gusa biri kugarukira mu Rwanda, bafite plani
Jean Baptiste
ibikorwa byabo twashimye bigere iyo aho ngaho.
Asosiyasiyo yari igikorera mu Rwanda gusa nabwo atari hose, ariko abo bavandimwe cyane cyane avuze ari abantu b'ibi cyane cyane abagiye Congo, hari uburyo bamwe muribo dukorana cyane cyane aho tugiye tugakorana, bamwe bakadusura tukabasangiza uburyo bifasha Abanyarwanda gushima imitima, naho bakabyigiraho Abarundi ibyo biganiro ari mbavuze bamwe bajyagayumva baza kubitwara bo mu kirambere gisibuntu bigaca kuri radiyo ku buryo tugeze ubufasha, ariko tunasigaye yuko ubushobozi dufite mu by'ukuri igena migambi byo mu gihe kiri imbere bigeza muri 2017 ariko dutekereza yuko nyuma yaho ngaho tuzatangira kurenga imipaka y'u Rwanda tukarenga ibyo twafasha aka karere k'ibiyaga bigari duhari uko uyu munsi baradutura tukabatura tukagirana inama ariko nta bikorwa dufite kuri tere yaho cyangwa mu baturage baho niko turabiteganya kuko tuvuga yuko icyatuma isi irushaho kuba nziza icyatuma Afurika iba nziza akarere kaba keza cyose tugifite ntabwo twakikubira turateganya rero kuzajya ariko mu minsi ya vuba kuko turacyafite n'ikibazo cy'ubushobozi mu by'amafaranga dufite abakozi bakeya umuntu atanyanya ngira ngo abashe.
Ndagushimiye cyane Jean Baptiste Bizimana. Hanyuma hari ikindi kibazo waba ufite Emmanuel?
Ndashaka kumubaza ku kijyanye na prevention, ugukumira intambara. Koko iri association Madese Inosa yavutse nyuma y'ibibazo byinshi byari bimaze kwibasira u Rwanda, noneho baza ari nk'abacunguzi baje gufasha abantu bahuye n'ibibazo by'intambara. Ese ku rwego rwa politiki bateganya iki cyangwa baba bakora iki mu kugira inama abayobozi bacu bahora baduteza ibibazo mu bijyanye n'intambara cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari?
Arakoze bamwe kugeza uno munsi minisitiri w'intambara kuvuga yuko ibibazo bikomoka kuri bariya twebwe tutabifite n'uruhare ahubwo tukagira aho kureba ngo ariko icyo dushobora gukora. Arimo aravuga yati politiki ngira ngo yakurikirane ibiganiro byacu, ibiganiro byacu n'ibiganiro byerekeza ku muntu wowe n'iri ku muntu rero nawe ya politiki barandira bikaba ari ibiganiro bigamije kuvuga ngo dore icyatuma akarere kagubwa neza, u Rwanda rugubwa neza, niko hashyirwa imbere uburiri amahoro dupana cyo dupana nk'abarandi nk'abanyafurika nk'abanyarwanda dukora ntabwo tudusanze mu bya politiki icyo ntibyemeshaka bya politiki ariko twavuga ko tugiye mu Rwanda wacu n'ibitekerezo tukabitangaza tukabyandika tukabivuga nk'uko ndimo mbivuga hanyuma ubyumvise bishobora kugira icyo bimumarira. Gusa ndatekereza yuko mu by'ukuri iyo tureba ibibazo isi ifite ibibazo Afurika ifite ibibazo ibihugu byacu bifite ntabwo tubikeneye nakubitse tuvuga ko umwanzi wacu twese ari ugutwira mu kwibagirwa igitsina, tukibagirwa ko undi ari umuvandi, tukibagirwa yuko tugira uruhande udutegeka kubana neza, tukibagirwa ko ibintu birimo ubutegetsi birimo ubumenyi birimo icyubahiro birimo ubukirere bibereyeho kudufata twese, bakibuka ko hari umuremyi wabaremye kandi ushaka ko babaho bahagaze ari imbagari, bakibuka ko umuvandimwe uriho n'abuzishumi, hanyuma bakibuka yuko ibintu bigomba kubagaragira atari bo bagomba kubigaragira. Icyo ni cyo twigisha abantu tutavuga ngo uyu ni umunyapolitike, tutavuga ngo uyu ni umuturage, tutavuga ngo uyu yarize, ko twese turi impagarike tukagira impagarike tukiga n'ibibazo yari arimo avuga bizijyana nta gushya.
Hanyuma se Jean Baptiste, mpere kuri ikibazo cya Emmanuel yarabajije, urebye uragira uti si umunyapolitiki cyangwa se umuturage ubwe tureba ku buryo nk'ubwo tumureba nk'aho ari umuntu, iyi ngingo y'ubuntu ubwayo haba ku muturage usanzwe cyangwa se ku muyobozi mu nzego zinyuranye muyibumvisha muti? Mbese umuturage muramubwira muti ubuntu ni iki, cyangwa se umutegetsi muramubwira muti ubuntu ni iki?
Urumva nabivuze bavuze ko ubuntu n'ubushobozi bwo kubasha kuryohera abandi.
Ese
umuturage tumubwira ko agomba guharanira kuryohera abo bari kumwe, guhera mu rugo iwe, mu baturanyi, mu kagari, mu mudugudu, mu mirenge bikazamuka, agaharanira yuko atari ikibazo ahubwo agaharanira kuryohera abandi. Kuko ijambo ubuntu iyo bavuga ngo umuteri uracyarimo ubuntu bivuga uburyo, nicyo tubwira umuturage. Abayobozi cyane cyane ab'inzego z'ibanze kuko tugira igihe cyo kuganira gihagije n'ibikorwa turabifatanya, tubabwira ko bagomba kuryohera abo bayobora, babaha serivisi nziza, babakemurira ibibazo, bamenya ko baboneyeho abo bayobora. Urumva rero buri muntu tumubwira inyigisho yo kuryoha bitewe n'aho ari, niba ari umuntu uyobora mu nzego zo hejuru nabyohera abayobora, niba ari umuturage abyohera abo babana, niba ari umunyedini abyohere abo basangiye imyemerere. Ni uko ngufu iyo nyigisho tuyigeza kuri buri wese mu cyiciro arimo, tumusaba kuryohera abandi kandi yamara kubaryohera akanaharanira kuba ingenzi mu bo bari kumwe, abafasha kuba bazima haba mu mubiri, haba mu mutima, haba mu bwenge, haba no muri roho. Iyo nyigisho y'ubuntu muri make ni aho ngaho igihe ndigaruka igenda itsinda.
Ye, turagushimiye cyane Jean Baptiste Bizimana. Hanyuma ndi bwami wagarutse we nta kibazo, byari byacitse mwese.
Urakoze cyane. Nshaka kumubaza ni ese ko hari gahunda yaje mu bano iwacu mu Rwanda, gahunda ya Ndi Umunyarwanda izanywe n'urubyiruko, bavuga yuko atari gahunda ije kugira ngo wenda Leta ibasapotinge cyangwa igira ikindi kintu yabafasha. Ntekereza ko byaje kugenda bisansibilizwa cyane, noneho Leta iza gusanga ahubwo ari gahunda igomba gufashwa, ari gahunda nziza. None nigeze numva tubwira yuko iyo asosiyasiyo yabo Leta itazaba itabafasha, none nkamubaza nti Leta iramutse yumvise ko iyo gahunda ari nziza ikaba yabasapotinga, ubwo noneho ntabwo bo bumva baba bakeneye iyo nkunga ya Leta?
Jean Baptiste,
icyo kibazo rero ngo babajije ni ikibazo cyiza cyane. Nagira ngo mvuge yuko iyo gahunda twe dusa n'abayimazemo igihe, kuko ni gahunda ibwira Abanyarwanda ngo nimurenge amateka, kuko ntimwabasha kuyasubiza inyuma. Ahubwo mumenye yuko uyu munsi mufite ubushobozi bwo kubaka ejo heza nk'Abanyarwanda, mukarenga amoko Hututsi, mukarenga uturere, mukarenga ibindi bibatandukanye nk'ibitsina, mugashyira imbere ubunyarwanda no kubaka igihugu. Ibyo rero nibyo twari twaratangiye tubwira amatsinda dukorana, twagiye dufata gushinga hirya no hino, mu cyo twita icyo dupfana kiruta kure icyo dupfa. Ibyo bintu rero ejo bundi biriya gahunda ize twe twumvise dusa n'abashubijwe, kuko ni gahunda ivuga ngo abantu bicare babwirane ukuri ku mateka, basabane imbabazi, bahane imbabazi, hanyuma bafata icyerekezo gishya bafatanye, nta gusigana, nta no gusigana. Iyo gahunda rero ndetse mu by'ukuri urebye n'aho dukora hirya no hino usanga yaraje kudufasha. Aravuga ati ese Leta yiyemeje kubafasha, mubona mwabyemera? Twebwe ubundi kimwe mu byo dushyira imbere ni ibyo twita none exclusion mu Gifaransa, ni ukuvuga nta muntu duheza, nta nkunga dushobora guheza. Leta isanzwe idufasha cyane cyane mu bitekerezo, cyane cyane mu kuduha rugari kugira ngo tubashe gutanga umusanzu wacu, ariko ibonye n'ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo twigishe Abanyarwanda gushyira imbere icyo bapfana, icyo bapfa bakagishakira umuti bicaye mu gacaca, iyo nkunga ntabwo twayanga rwose. Ahubwo niba ngo gahara azinjira byaba binyuramo yazanjya akara kugira ngo ahanyereke inkomanga banyakire.
Ikibazo wowe ufite ni ikihera mbere Munyeshyaka?
Nashaka kumubaza mbese ko numvise ibikorwa byabo bifitiye akamaro Abanyarwanda bose, kubera iki bahisemo gukorera mu ntara y'Amajyepfo by'umwihariko mu karere ka Huye na Gisagara, igikorwa ntibakipandise mu Rwanda hose, noneho bakanasobanura ukuntu bamenyekanisha ibikorwa byabo, kubera ko nge ndi muri Huye ariko kuketi usibye kubona biro yabo ntabwo nenze ibikorwa byabo bakora, bakora iki kugira ngo ibikorwa byabo bimenyekane?
Muri make nongeye akandi kantu gatoya ni ukugira uti ese umuntu uri ahandi hantu yakwinjira mu ishyirahamwe AMI, Association Modeste et Innocent, ku buhe buryo? Jean Baptiste,
ndahera kuri icyo kibazo abagize ati kuki mu majyepfo kuki mutajya ahandi, nagira ngo mubwire ko dufite impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni iy'ubushobozi, ngira ngo nk'uko no mu Kinyarwanda bavuga yuko inkoko itera icyo ibasha kumira, hari n'abavanga umwana yitakanye ntibangana, bishatse kuvuga yuko ukora ibijyanye n'uko imbaraga n'ubushobozi ufite uno munsi bungana. Uyu munsi dukorera ahantu hatoya kubera ko ubushobozi dufite mu by'amafaranga, mu by'abakozi ari cyo bitwemerera, ariko bitavuze ko tuteganya gukura tugakorera hanini. Hanyuma rero akavuga ati kuki mu karere ka Huye inaha, ngira ngo arabizaza yuko niba hari ahantu jenoside yakaze cyane ni muri aka gace turimo, aka karere ka Huye n'icyahoze ari Huye, ari Maraba, ari za Ruhashya, aha ngaha nyine, ku buryo n'ibibazo bikomokaho bihari ni byinshi. Tukavuga rero tukireka mu mbaraga ze tubanze duhera aha ngaha, hanyuma uko ubushobozi buzagenda buza tuzajya n'ahandi kugera no mu mahanga nk'uko umwe mu bo twaganiriye mbere yabivugaga. Hanyuma rero n'igiti umuntu ari umunyamuryango wanyu biroroshye, umuntu ushaka kuba umunyamuryango aratwandikira tukamwakira akaza tugafatanya urugendo. Imenyekanisha bikorwa hari ibiganiro, sinzi niba watajya byumva ariko ni ibiganiro bikundwa cyane mu Rwanda, cyane cyane aho amaradiyo dukoresha agera. Hari utunyamakuru, hari ibitabo twandika bitari binini cyane ariko turabyandika. Twari dufite na website ariko muri ino minsi ifite ikibazo cyenda gukemuka, naho ibikorwa bigenda bihagaragara. Ku buryo rero ari ushaka kubimenya koko nibwira yuko yabimenya hari.
Emmanuel, nguha umwanya ubaze ikibazo cya nyuma dusoze ikiganiro.
Urakoze cyane. Ndimo ndabumva neza. Ndashaka kubaza akantu, akabazo ka nyuma. Jean Baptiste, ndashaka kuvuga kuri sisiteme y'ubuyobozi. Sisiteme y'ubuyobozi aba ari nini cyane, iba yagutse. Kuvuga ngo ukurikije uko jenoside yagiye itegurwa, hagiye habaho ibintu bakazana sisiteme kino bakacyemera, kino bakacyemera, kino bakacyemera, ariko ugasanga ari ibintu harimo ibitekerezo bifutanye. Ahangaha nakwibaza nyese muri association Modeste Innocent mwaba mufite uruvugiro ku buryo ikintu leta ishobora kuba yazana kikanogeye abaturage mushobora kukinenga cyangwa se mukagishima, ariko cyane cyane icyabyara imbogamizi cyangwa kigakurura amacakubiri n'umwiryane mu bantu, ku buryo mufite aho mwakinengera ijwi ryanyu rikumvikana.
Arakoze cyane Emmanuel. Muri ami no mu mitekerereze na ya filozofiya y'ubuntu navugaga, kimwe mu byo igamije ni ugutoza abantu kubabona urugina. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga kugira ubwigenge ariko butari ubwigenge, ukabasha gufungura ibyo ubwiye niyo yaba ari umuyobozi, wakumva bitajyanye n'intego y'ubuzima. Yandi magambo bibangamiye ubuzima, bibiza amacakubiri, biteye ubwoba, bishobora kubyara ingaruka mbi. Ukaba wabwira ubikubwiye ikinyakubahwa, ibi bintu nibyo bimbwiye ntabwo bitanga ubuzima, ukaba wabyanga. Mubo tuganira baba abo mu matsinda, baba abantu b'ingeri zinyuranye, byaba ibiganiro twiza ku maradiyo, nicyo turakivuga. Kuko hari nk'icyo muri aha mitwita ngo kutabarukurikira izindi. Kutabarukurikira izindi ni ukuba wa muntu ubasha kumva ikintu ukamenya ko ari ukuri, ukamenya ko ari cyiza kuri wowe no ku bandi, warangiza ukagishyigikira. Kugeza ubu rero nta muntu watubujije kuvuga, kuko iyo uvuga byiza mu by'ukuri nta muntu ugukoma imbere. Iyo tubona ko ikintu gishobora kutagenda turakivuga, ariko twebwe mu mikorere yacu nta muntu kuvuga ngo turanenga. Uyu nguyu uvuze ikindi, ahubwo tureba ububi bwa cya kintu kibi, twarangiza tukavuga ngo iki ni kibi ntikigakorwe, aho kwirinda uvuga ngo runaka ni mubi, ukafata icyo kibi ukaba ari cyo wamagana, hanyuma ukanerekana ariko inzira zigana ikintu. Emmanuel rero nahumure, uruvugiro turarufite, niyo twigisha Abanyarwanda, tubabwira yuko bagomba kubaho, kubera ko cyane cyane twaranakurikiranye nko mu nkiko Gacaca, tugasanga aho babaza umuntu bati kuki wishe umuvandimwe wawe, ariwe watagahishura, ariwe waguhaga iyabo, akaguha amata, akaguha amavuta, kuko amavuta y'inka mu Kinyarwanda ni umuti, kuki wamwishe? Akavuga ngo ryari itegeko. Sindabona umuntu bigeze bareka, kuko yavuze yuko ngo yishe ryari itegeko. Baramubwira bati wowe ntiwari uzi ubwenge. Ku buryo rero iyo duhereye kuri ibyo n'Abanyarwanda natwe twese uko turi kumwe tugerageza kwitoza kuba abo tugomba kubaho, kugira ngo tubashe nyine gukumira kugwa mu mitego nk'iyo abandi tubanjirije babayemo, baguyemo, bakishora mu bwicanyi kubera ko bahawe amategeko mabi.
Ndabashimiye cyane. Ni kuri ayo magambo bwana Jean Baptiste Bizimana ngira ngo dusorezeho ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Namwe abadufashije kubaza ibibazo uyu munsi ndabashimiye. Namwe abakurikiye ikiganiro cyacu uyu munsi, ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'Amerika, ndabashimiye. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, aha kandi niho Radio Ijwi ry'Amerika isoreje ibiganiro byayo by'uyu munsi.